Kubagiza obulokole sizala bankuwe bibera bya malaya bwe toli malaya kaleraba tuli mukusigo betinga we ha oshitinga jawe kenyera mukama siwa betinga sikasimu weka kwa kongo chatinga. Now stand your position, your posi for your possession, la vida kubano bali mubiwempe basimbye kawempe. Ono yali talina musajera namuwo musajja kulira kabira bana anonya mwane yamuwana bana leta obanga yanzije yewala sifayo ne bwensula enjala etasima manye bulajiwa achakola kwerindako papa obanga yanzije yewala sifayo ne bwensula enjala etasima manye bulajiwa achakola kwerindako papa. One more time toleka mukisago mutima gwo guwe mukama ebisibu nabireka stress nasigoba nabikwasa mukama mayamba bono yanobye bawe yamugobye bikwase mukama lwana tolina kapito kugenda Amerika bikwase mukama lwana niwankubadde baseka abaloka nga baloka bikwase mukama yamba. Yalina Monday ni Sunday, yalina January December, yatuyingiza yatufulumya omwaka muli amera alimba mukama talimba obanga yanzije yewala sifayo ne bwensula enjala etasima manye bulajiwa achakola kwerindako papa obanga yanzije yewala sifayo ne bwensula enjala etasima manye bulajiwa achakola kwerindako papa. Komererwa komererwa ne mukama komererwa komererwa byonna ebyanfa bizukire naye komererwa bakuloga bagala kukulemya mbu tolina mwana tonazaala tonasimba oli mukipangisa ne ku mulimo kw'oba kuwalana ezo ezo olizivuga byonoonya olibifuna ezo bizo olizifuna obukaako olibufuna kalakirizo okomererwe kumusalaba onyomebwe olwa Yesu oswasibwe sina kingi ofumitibwe. Afa Music Production Ayipo Gungo Pan Production Bidakisa kumulamwa abalokole.